cambio, baby.
Yeah.
Tunchi.
Let's go. The name be Mansour Lee. Since the star Mansour Ali. Rocking on beat, you know me. Never banga vina kama ABC. Kwenye game wana jua mini monsters. Pitishi maneno wana jua mini conscious. Battle me, sega rum nago knockout. Don't try me, we train deep bini kocha. Kwenye kila beat bina beat. And wezo rap slow, sometimes time twist time. Nasi jadi kani boom bap, au hit drop. Tucha kini call to me faster na fika. Na drop bars kisha hasta la vista. Sipotezi time mina chapa na kipa. Cause kicho kina vitu vingi. Na vyote na vabaza vya msingi. Tunchi the scenes that we made it. Bada mai sabu tunakwenda kuspendi. Na wala sio mpaka weekendi. We just don't care kama haters wapendi. Viwanjani tuna take two pictures. Tatu kuta tupo live to Insta. Peace kari kwenye kona zina nita. Master kabisa.
Nilipo fika. Inajo pika. Mina walisha. Nilipo pita. Nilipo fika. Inajo pika. Mina walisha. Pishi pishi, pishi 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 pishi. Diko diko, diko 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 diko. Pishi pishi, pishi 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 pishi. Diko diko, diko 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 diko.
Started from the bottom, now we here.
Now we here.
Ziki swaki toto na minia.
I'm in here.
Hili do the anthem bwana. Cheki haters wana kwama.
Say my name, rename, no gimmick. We are not the same, goddammit. Hold up, you test me, hold up. Natema kemikali kwenye vesi, what up. Hoi na waacha kama popstar. Waki flow, wana sound kama pornstar. Zao zina poya, cheki yangu imeja. Waki kaza foko, bado wana ishiwa bass. Wana shangao, wani kuti kwenye top 10. Bado nipo nipo, tuna maintain. Ku maintain, siyo kazi rahisi. Ukiona bado tupa, basi ujue ni ubishi. Wana juwe ni mazishi. Na wakil booth, na waziki ya kibiti. Since the star.
Nilipo pita. Nilipo fika. Ninajo pika. Mina walisha. Nilipo pita. Nilipo fika. Ninajo pika. Mina walisha. Pishi pishi. Pishi 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 pishi. Diko diko. Diko 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 diko. Pishi pishi. Pishi 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 pishi. Diko diko. Diko 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 diko.